Jeremiah 29 verse 1. Nanka amazwi encwadi uJeremia umprofeti ayithumayo eseJerusalema kuyo insali yamalunga athunjiweyo nakubapristi nakubaprofeti nakubo bonke abantu ayebathumbile uNebukadnesari eJerusalema wabayisa eBhabheli. Verse 2. Sebesukile uJekoniya inkosi nendlovukazi nabathenwa nezikhulu zakwaJuda nezaseJerusalema nezinyanga zomsebenzi nabakhande eJerusalema. Verse 3. Ngesandla sika-Eliyase indodana kaShafani noGemariya indodana kaHilikiya abathunjwa nguSedekiya inkosi yakwaJuda eBhabheli kuNebukadnesari inkosi yaseBhabheli athi. Verse 4. Usho kanje uJehova Sebawuthi, uNkulunkulu kaIsrayeli kubo bonke abathunjwa engibenzile ukuba bathunjwe eJerusalema bayiswe eBhabheli uthi. Verse 5. Yakhani izindlu nihlale kuzo, tshalani amasimu nidle izithelo zawo. Verse 6. Thathani abafazi nizale amadodana namadodakazi. Thathelani amadodana enu abafazi nendisa amadodakazi enu emadodeni ukuba azala amadodana namadodakazi nande khona ningancipi. Verse 7. Funani ukuthula komuzi lapho nginithumbela khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula. Verse 8. Ngokuba usho kanje uJehova Sebawuthi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, maningakhohliswa ngabaprofethi abaphakathi kwenu nababhuli benu, ningawalaleli amaphupho enu eniwaphuphayo. Verse 9. Ngoba abaprofethi amanga egameni lami angibathumanga, usho uJehova. Verse 10. Ngoba usho kanje uJehova uthi, lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isiphelile eBhabheli, ngiyakunihambela ngiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo. Verse 11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungeyobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Verse 12. Niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. Verse 13. Niyangifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Verse 14. Ngiyakufunyanwa yinina, usho Jehova, ngibuyise ukuthunja kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona, usho Jehova, nginibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo. Verse 15. Ngoba nishilo ukuthi uJehova usivusela abaprofethi eBhabheli. Verse 16. Ngoba usho kanje uJehova ngenkosi ehlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, nangabo bonke abantu abahlala kulomuzi, abafoweni abangayanga nani ekuthunjweni. Verse 17. Yebo, usho uJehova Sebawuthi uthi, bekani ngiyakuthuma kubo inkemba nendlala nesifo, ngibenze babe njengamakhiwane amabi angenakudliwa ngobubi bawo. Verse 18. Ngiyakubalandela ngenkemba nangendlala nangesifo, ngibenze babe yingebhe embusweni yonke yomhlaba, babe siqalekiso nesimangaliso nento encimfelwayo nehlazo zizweni zonke engibaxoshele kuzo. Verse 19. Ngokuba abalalelanga amazwi ami, usho Jehova, engawathuma kubo ngezinceku zami abaprofethi, ngibathuma njalo njalo, yebo, kanilalelanga, usho Jehova. Verse 20. Kepha izwani manje izwi likaJehova, nina nonke bathunjwa enginithumile eBhabheli niphuma eJerusalema. Verse 21. Usho kanje uJehova Sebawuthi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngo-Ahabi indodana kaKholaya nangoSedekiya indodana kaMahaseya abaprofethi amanga kini egameni lami uthi, bheka ngiyakubanikela isandla sikaNebukadnezari inkosi yaseBhabheli, uyakubabulala phambi kwamehlo enu. Verse 22. Kubona ke akuthathwa isiqalekiso yibo bonke abathunjwa bakwaJuda abasebhabheni ngokuthi uJehova makakwenze ukuba ube njengoSedekiya noAhabi abosiwa ngomlilo yinkosi yaseBhabheli. Verse 23. Ngoba benzile ubula kwaIsrayeli, baphinga nabafazi babakhelwane babo, bakhuluma amazwi amanga egameni lami engabayalanga ngawo, yimi engikwaziyo ngingufakazi, usho Jehova. Verse 24. KuShemaya waseNehelami uyakusho ukuthi, verse 25, usho kanje uJehova Sebawothi uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngenxa yokuba uthumile egameni lakho incwadi kubo bonke abantu baseJerusalema nakuZefaniya indodana kaMahaseya umpristi nakubo bonke abapristi ngokuthi, verse 26, uJehova ukubeke umpristi esikhundleni sikaJehoyada umpristi ukuba nibe izinduna zabo bonke abantu abahlanyayo nabaprofethayo endlini kaJehova ukuze ubafake esitokisini nasemaketangeni. Verse 27. Manje awusolanga ngani uJeremiya waseAnathothi oprofetha kini na? Verse 28. Ngokuba ngalokho uthumile kithi eBhabheli wathi, kusekude yakhani izindlu nihlale kuzo, tshalani amasimu nidle izithelo zawo. Verse 29. UZefaniya umpristi wayifunda le ncwadi ezindlebeni zikaJeremiya umprofethi. Verse 30. Lase lifika izwi kaJehova kuJeremiya lithi, verse 31, thuma kubo bonke abathunjwa uthi, usho kanje uJehova ngoShemaya waseNehelami uthi, ngenxa yokuba uShemaya eprofethile kini, mina ngingamthumile, wanenza ukuba nethembe emangeni. Verse 32, ngalokho, usho kanje uJehova uthi, bhekani, ngiyakumhambela uShemaya waseNehelami nenzalo yakhe, akayikuba namuntu oyakuhlala phakathi kwalaba bantu, angaboni okuhle ngiyakwenzela khona abantu bami, usho Jehova, ngokuba ukhulume ukuhlubuka uJehova.